I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
He kōna I purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
Tuia te rangi e tūnei, tuia te papa e takoto nei, tuia ngā ngākau, ngā taringa, otira ngā kanohi, ko hono mai ki tēnei hōtaka o tātou a whakamaori, tēnā koutou, tēnā tātou. Shane Milne, anō tēnei e mihi nei ki a koutou, mātautahi, ko ānaha, ko anipiki, tēnā kourua.
Kia ora.
Pēhea i tēnei arā ānaha.
Hei te pai ahau, ahakoa ngā mahi nui te kāinga, hei whakatutuki māku I mui te tāinga mai ki konei a hau I tēnei wā, ki te tautoko I te kaupapa e hoa.
Me te mihi ki a koe, mō I tautoko pai nei I tēnei kaupapa, e te tuahine pēhea?
Kei te ā mai mai tonu. Nē, ua ua te mea tuatahi, ka tahi pēr ka ua ua ke atu. Tēnei mahi, hoi anō, kei te ora.
Tēnā koe, tēnā tātou, ai. E whakapono anau, you know, you and I, ko tāua ngā mea ā mai mai.
Ai.
E anei te mauri tau, kei wāinga nui ara tāua. Hoi anō. Today, what we are translating, well, what we have endeavoured to translate, whakamaori, is the airline, the aeroplane, whatever, briefings, let's call them, ne? Kei au te boarding, you know, when we're sitting in our planes and ka whakarongo ki te wahine, ki te tāne raine, e whakaputa ana I tērā briefing. And you know we're listening to it because they're very hardcore with telling you, hey, tango urunuhi o mautarina, you need to listen to this, chief. Nō reira, kei au te boarding, kei a anipiki te safety demonstration and kei a anaha te landing briefing. Nō reira, this should be fun. Were there any pickles in I mua I te koke ki roto I ngā mea? I reira e tahi mea I āta whakakorikori I ngā maha I ngā whakaaro?
Mō ku ake, I te whakaaro ahau mō te āhua o te tangata ki te whakatinana I ana kōrero, kia whakamahi I ngana ki te kimi kupu e whakatauirana a tinana hoki I te whakamauritanga o I nei kupu. Mm. Hoi anō, tai hoa kia ki te. Mena I tuki.
Pai noi hoa kia au tēnei whakamauritanga. Ko te mea nui ki a haunei, ko te marama. Mm. Te mea e kororo ana te tangata nei ki te hunga pakeke, ki te hunga rangatahi, ki te hunga tamari ki hoki. Mm. Norere me marama. Koeira te mea nui ki au.
E mahara nā I te tahi kōrero nā te Waihoro Shortland I ki. Kei te kōrero koe mō wai te pai. He tika tau, me marama, me nō reira. Hei whakamōhio noiho ki a koutou, ko otike I a mātou e nei whakamaori katoa, we've done these translations and we've arrived here ready to go. Well, that's the plan anyway.
To fasten your seatbelt, insert the metal end into the buckle, as cabin crew are now demonstrating. To secure seatbelt, pull on the loose end of the strap. To open, lift the buckle cover, which should be faced away from you. In the event of loss of cabin pressure, oxygen masks like these will fall automatically from the panel above your head.
Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fastened seatbelt sign. If you haven't already done so, please stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in an overhead bin.
E kui mā, e koro mā, kua whakakāngia te tohu whītiki tātua e te kāpene. Nō reira, mena kāre no koe kia mahi, mahia. Tēnā koa o pūrua o kawenga ki raro iho I te tūru kei mua I a koe, ki roto raini I te whatarangi.
Please take your seat and fasten your seatbelt. And also make sure your seat back and folding trays are in their full upright position.
Takinoho, whitikihia tō tātua, ka mutu me toro tika, me toro tika tō tūru, me ū hoki te whata ki te tūru o mua.
If you are seated next to an emergency exit, please read carefully the special instructions card located by your seat.
Me nā raini e noho tata ana koe ki tētahi putanga ohotata, tēnā koa a te pānuihia ngā tohutohu motuhake o te kāri kei kō mai i tō tūru.
Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lavatories. If you have any questions about our flight today, please don't hesitate to ask one of our flight attendants. Thank you.
Oui, oui, oui. Kua rāhuitia te momi ki ngā wāhi katoa o tēnei waka rererangi, mēnā he pātai āu mō tā tātou rerenga, kaua e horo kukū ki te pātai ki tētahi o ngā hāwini nei. Tēnā koutou katoa. Pātai, i kaha wānanga hau, and he pātai ā o tēnei. Tā tātou rerenga, tō tātou rerenga raini. I te mea e mōhio anau, ko te waka rererangi, he waka. Travel, he mode of transport tira, nō reira he o. E rangi te whakaroa hau tā tātou rerenga, he mahi hoki tira,
he
ha tira.
Yeah, nā, ki au nei he o.
He o.
Tō tātou rerenga, nā te mea, kei te kawea tātou. Ne?
E te wa.
Uh-huh. Karagau, karagau tātou i te... i te hautū, i te aeroplane ara. Nō reira he mahi kai te mahia, ki runga i a tātou, i riroa i ai a te mana. O tēnei mahi nei. Ko ngā mahi e mahi nei tātou, he āke a tātou. Ko ngā mahi e mahia nei runga i a tātou, he o kē tērā. Pēnei taku rerenga i kite a hau i te patunga a Jake i a Beth.
Ai.
I kite a hau i te patunga o Beth e Jake. Nō reira ai, ko nei, ko Jake te kai patu i tēnei taha. Ko Beth te mea i patua. Nō reira, koeira te āhu o tēnei, nā ki āhau nei tō.
Wow, so you can use a and o in a mahi sense.
Ai, ai.
Way to go to confuse you.
E mahara nau, whaia pānia me Timoti. I au, e hia tau ki muri, ka ki mai a Timoti ki au, ka ki i te mea, you know, mōhio, kōrua ki a hau, he tangata kaha ki te patapatai, ne? I'm always trying to figure out the loopholes. e māmā ke ai. E māmā ke ai, taku kōrero i te reo Māori. Ka, you know, ngā mea katoa ka hau tēnā. Pēa tēnei, matu i te kōrero wānanga a mātou. Pēa tēnei, ka ki mai. Mōia koe atiria. Ko ngā tangata i tupu i roto i te reo Māori, Māori tūturu nei, katoa ngā kōrero he ā. Ne, katoa ngā me he ā. Nō reira, karawhiua. I'm sure he was just like, just mimi atu, you know? Ka ki au.
Leave me
alone. Ka ki au ki a whai. Nā, ka tīmata i te mahi raro i a whai a pāne me aku ā katoa. Ka ki, ka ia wā ka āhua tohe māua. Ka hoki a mō a whai pānea ki a Timoti. Ka ki ia, mō heo koe, e mahi ana te tangata nei, i ngā ā katoa nā runga i tana pōhe he nāu ia i ki kia pēra. Ka ki a Timoti ki aia. I he pēr tana whakarongo. Kao matua! I ki koe, tae au te whakamahi te ā mō ngā mea katoa. Hoi anō. I just had to lay that out just kia mō heo mai koutou. Tēnā koutou. Hāre ana ki Anipiki. Now we request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft.
Nā, e tono ana koe kia aro mai ai ki ngā kai hautū rererangi ka whakatauira ai i ngā āhuatanga haumaru o tēnei waka rererangi.
Wee! There are several emergency exits on this aircraft. Please take a few moments now to locate your nearest exit.
Tēnā, ātati tiro kia kitea ai te putanga e pātata ana ki a koe.
If we need to evacuate the aircraft, a floor level lighting will guide you towards the exit.
Me he hiahia kia putātu tātou i te waka rererangi, mā ngā rama i te papa e ārahi i a koe ki te putanga.
Che, flash?
E ārahi koe?
Ai.
E ārahi koe?
Ah.
Okay. A life vest is located in the pouch under your seat or between the armrests. To inflate the vest, pull firmly on the red cord. Only are only when leaving the aircraft.
Kei raro I tō tūru, kei wainganui rānei I ngā pae ringaringa ko tētahi pūkoro e puritia ana tētahi koti whakaora. Kia whakamāko hai te koti me kukume I te taura whero I tō putanga atu I te wakarererangi.
You will find this and all other safety information in the card located in the seat pocket in front of you.
Ka kitea ēnei kōrero me te toenga o ngā whakamahukitanga e hāngai ana ki ngā āhuatanga haumaru I te kāri kei te pūkoro o te tūru kei mua I a koe.
Kia ora. If you have any questions, please don't hesitate to ask one of our crew members. We wish you all an enjoyable flight.
Mena he pātai āu, tēnā. Kau e māne nei ki te ui atu ki tētahi o ngā mema o tō mātou uepu. I runga I te ia uruhau o whakaro nui, kia pai te haere.
Oh, nice. Flash.
Ai, engari, kei te ia e panuane mea te whakaro ai. I don't think that should be there.
Hoi anō, pātai tuatai. Nā, e tono ana koe, kei roto I tō rārangi, nā, e tono ana koe kia aro mai ai ki ngā kai hautū, tērā ai. Mm. Tika ana kia noho tērā ai ki kora, or what?
Pātai pai tēnā.
Mm. Kia tūmahi ai ne he say that. So, anei tā koe e ki tēnei, e tono ana koe, you are being requested, pia.
Mm-hmm.
Kia aro mai ai so that you can be... So that you can turn in this direction, Pia? Or so that you can...
Ai, nā te me te nui ngā te wā, ne kei, kei te taha o te tangata e kōrero ana I te waia ko ngā mema o te crew.
Tika.
Kei te pai, mēnā koeira te aronga e pai ana ki te whakakore e tātou, ki te whakakore hia e tātou tērā ai, kei te pai ana hoki he tūnoi.
Nē!
Rawe! You've been requested to pay attention to us, I koeira noiho.
So you can do both.
Yes, you can. Mēnā, mēnā kei te make sense te rā ki ak, where you have been requested so that you can pay attention to us.
Koe rā te, so if you put in the ai, then you're saying so that you can.
Yep.
Nah, I don't like the ai. I'll take the ai out.
Yeah.
No, because koe nei, ana, see, the ai, that's probably tētahi o ngā kupu, ka tino whakararu I au. I think any sort of tūmahi or any verb ka whai I te kia,
ka puta Māori no I te waha ne.
Yeah, I'm like, oh yeah, put a ai there. Engari, ka ari au te paku mōhio, why I do that.
E iwa te kaurāne pea ngā momo ai e whakaako nei au I aku krahi, ka mutu he rereke ngā mea katoa, paku rereke nei e te hiwa. Engari, ka pai ke ake pea kia whakakore hia te ai.
Ai, rawe.
Anei, āhua left field tēnei, mā tōrourou, mā takurourou, ka ora ai te iwi. Pai tērā ai ki reira, me pororaini?
E toru ke ngā mea kua kitea, ka ora te iwi, ka ora ai te iwi, e ora ai te iwi.
Pai te e ora ai te iwi, ki au.
Ai, he relative clause tērā, nē no reira, kei te tika.
Hea hantere reke tanga, te e me te ka?
Te e ai me te kā e rua e rua.
Ah, yeah.
I e te hia tu iwi ki taku mōhio, ka whāia kē hia ko te kā tūmahi ai, e tēnei te e tūmahi ai, no reira ki taku mōhio kei te pai e rā mea e toru.
He rite ki te e ana me te keite, e rua e rua e rua.
Pēnei taku ki āhea mutu ai te hui, āhea kā mutu te hui, e rua e rua e rā. He take reo a iwi e te hiwa.
So, te kātatara ai, te ētatara ai, he tohu tonu o te wā?
Kei te āhua pe o te rerenga kōrero. Nā te mea, he rereke ngā whakamahinga ne, kei te āhua o te horopaki pe o te rerenga kōrero. E rereke ai, te whakamāramatanga. Engari, i tēnei wā ka pai ke ake pea kia whakakore hi a tērā ai.
Rawe.
Engari, mo te, i aue kōrero ana I e te hiwā ka whakarongo anō ki taku reo, kātahi au kā rongo I etehi hapa. Nā te mea kai te rere noiho te reo kāri I te āta whakarongo I etehi wā, kātahi au kā ki, damn, I hē te whakaputanga o tēnā kōroro. Engari, mo te tūpono noa, kāore te hunga whakarongo nei I rongo I te ā, I te tonoa nei, e tono ana, he, I te, anō nei ko tahi noiho te kupu ei, tono ana.
Mea hua, tō roa pia taku whakarua.
Ki te hunga, kai te pūtake tonu o te reo tēnei, mēnā he ā, kai te pito whakamutunga, he ā, kai te
he ā kei te tīmatanga o te kupu e whai ana me hono ne. Anō nei he tohu tō, e tono ana, e tono ana.
E tono ana.
Ie, mō te tūpono kāri rangona tērā ā, e te hunga whakara, e te hunga whakarongo. Koe rā noi hoi kuna.
Arā te tahi ai anō, ka whakatauira ai, I ngā?
Ka pai, subsequent action tērā.
Hā te subsequent action?
Whenei te kātahi kā.
Ah, right.
Yeah, ka whakatauira ai, yeah, kātahi ka whakatauira I ngā āhuatanga haumaru.
Ah, so...
And then noiho.
Ah, kia ora.
So me tango hoki tēnei.
Kao kei te pai tērā.
Koe rā noiho taku mea. Atu I te pai o ngā kupu Māori āhua flash.
Ne? Te mātatara e. Nei ahau e, hea hea ana ki te whakatika I au anō.
He rerenga kai mahi whakaputa tērā.
Ai, ai.
Agent and Fedder ki te... hunga e ratana ki te wete reo. Mm-hmm. He nui ngā ture hei whakaro ake mā tātou I a tātou e whakapua ki nei e rā momorerenga. Nā wai I, mā wai e, yeah. Who did mm-hmm. something, who will do something. Ka mutu, ko tetehi o ngā ture, karekau te I.
E whakaite ana.
Ai, kare whai wāhi. Nō reira, ko tetehi atu mea e whakako nei a hauiratu I aku krāhe. Mēnā ko te... Mēnā ko te aronga o te mahi, ko te aronga o te rerenga kōrero, ko tetehi tūpou, personal pronoun, mēnoho ki wainga nui, mā ngā rama I te papa koe e arahi.
Pai, nā te mea ko rongo hoki I te heitawira mā tatara e tatara ai?
Ai, he rere ki anō tērā, e hara tērā I te agent of Eric.
Yeah. Ah, ki reira pan, ah.
Nō reira, ai, he rere ki anō tērā rerenga kōrero. Engari, E rua ke ngā momo huarahe e tāi ana e tātou te whai I a tātou e whakapua ki nei I ngā agent and ferric nei. Nāku te keke I tunu, nāku I tunu te keke. E rua e rua.
Mm-hmm.
Ki te whai tātou I te mea tuatahi, nāku te keke I tunu, karakau noiho e hapa. Okay? Ki te whai tātou I te mea tuarua, ākene pia ka hapa nā te mea, I etehi wā ka puta Māori noa tērā I tuarua, nāku I tunu I te keke. Nāku I pānui I te pukapuka. Engari, kāre whakaiti ana tērā I, mm-hmm. te mea I wainga nui rā. Kwa kia he direct object marker tērā, e kaha kitea nei, e kaha rangona nei I roto I ngā rere mahi, kei te pānui ahau I te pukapuka, kei te tunu ahau I te keke, kei te hanga ahau I te whare.
Tungams, mō te hunga pēnei au nei, kāri te paku mārama ki te tikanga o te direct object.
Tāua. Tātou.
Tēnā whakamārama mai.
He preposition noiho, he ano. I au e whakamāmā nei te reo ki te hunga, ki tetehi momo hunga, he glue noiho. E glue nei I te keke ki tana tunu, e glue nei I te pānui ki tana pukapuka, I te pukapuka ki tana pānui. Nō reira kei te tunu ahau, I am baking. He rerenga tērā, ne? Hira kati I tōna, I te pito whakamutunga, engari tāia ana e au tērā te whakaroa. Kei te tunu ahau, he hata koe tunu nei, glue on the cake.
Mm.
A glue on the biscuits, glue on the bread. Koe rano, he glue.
Ah, yep. Rawe.
Ko tāna he whakapiri I te aronga ki tāna mahi.
All right.
E mehe ana.
Hoki ana ki te mea nei. Kei raro I tō... Nā, hanga ki ā koe, kei te ki koe kai raro. Ne, he reo āiwi te rā.
Ai,
ki tā... Ngāti porou, he a... Taira whiti whā.
Ai, taira whiti. Kia te kaputika, etahi o ngā...
Tuhinga? Kōrero, mō te atea?
Mō te atea, ai, mō pai tēnā. Ngā, etahi o ngā tuhinga o ngā tino mātanga reo Māori te tairāwhiti, kā ki te I tēnei mō te kai, te hai. Ne?
He pēne I te aroa nei, ne?
Ai, kai te pēhea, kai hea tō māma, hai apopo e hoa mā.
Ai. Engari, kā reo I mōhio he mita reo, he mea i awe tipu ana I pērā te ahu o takutuhi, kā reo I mōhio he mea...
Āiwi tērā.
Ai. Mm. Ne, kia pake ke noa hau ka ki te, he mea no te kāinga kē tēnā. Engari, koeira te āhua o ngā tuhinga I homai tōku kuraua ki au, nā reira koeira te tauira ki au ki te tuhi I te reo. Pai. O tira ki te kōrero I te reo.
Mm. Pena I hau nei. I tuhi au I te kai, katahi au ka hoki anō ki te kei, engari ko te kai tonu I puta, whakaaro ana hau I tēnei wā kia hoki anō ki te kai, ātuhi nei. Engari ko mātou o te arawa anō hoki tēnei whai anei te kai me te hai.
He tau patu tērā ko roe hāre ana ne mo te āhuatanga o te reo kōrero me te reo tuhi. Me a te tuhi i te mita, me u noe honi ki te reo Māori pēā aua.
Whakaro pai tēnei, kei te pērā tūhoi tēnei wāne.
Ne, whakatakangi āna tinga.
Tinga. Ai, hoi anō, he whakaro rereke o te whare hoi, ha? Mo te āhua o te reo, ingare, ka waiho e nā kōrero.
Kua hua ki te pauaka.
Ai.
Ai, he kōrero anō au, bro?
Kaua mo tēnei whiti nei, ki taku mōhio kua ea.
Ka pai. Pai ki au tō kōrero, tēnei rerenga kōrero mutunga nei. Mena he pātai au, tēnā, kaua e māne nei. Mm. Hā tērā, māne nei.
Hesitate. Mm.
Hesitate. Oh, right. Sure. Ok, māne nei. Ki te ui atu ki tētahi o ngā mema o tō mātou uepu.
Whee! O i te, kia pono te kōrero, i timata ki te, tō o ngā mema o tō mātou kru. I timata pērā hau.
Kua moho pērā. Hoi anō pai tērā, tēnā koe. Nō reira, ko koe kei te pānu i te Pākehā.
Ah, ka pai.
O tūtahi ake i mua, i te kukinga whakamua.
Kia ora.
Ia tātou e whakamahi nei te me, ki te hunga whakarongo tēnei. Kei te pai tērā, me kukume i te taura whero. Okay. Me kukume te taura whero rānei, ko te mea tuatai he rere mahi ne, me kukume koe i te taura whero. Mm-hmm. Ki te kore tātou e whakahua i te i he hāngu ināine, me kukume e, e koe te taura whero ne. Nō reira, ko te ture matua kia kaua rawa e takahia e tātou, kau e whakahāngu, mēnā ka timata ki te me. Engari ka rangona whānui hia, me whakanuia.
E mana koe. Me mahia te mahi.
Me mahia, me kororohia te reo, me kororo te reo.
Ai.
Ki au, mēnā ko hau tēnei, ko tango noho au te me, ko ki a hau, kukumea hia te taura.
Hei te pai tērā.
Ai.
Ka mutu, he rite te wairua
ni. Tohu tērā.
Kumea te taura, me kukume te taura, erua, te wairua, ko ngā pakurere kētanga, ko te pull the rope, me, you must, you have to, you should pull the rope. Koe rā noiho. Engari, he rite tonu te wairua. Ne, he tohu tonu.
Engari, mena e hehe ana kia whai, kia whaka Māori i tēnei rerenga, he pai ake pia te kumea, ne, kumea te taura.
All right, amaha. Karawhiua, miss.
Lane. Ladies and gentlemen, welcome to Whaka Māori Airport. Local time is 2 a.m. and the temperature is 30 degrees.
E tai mā, e kare mā. Nau mai ki te taunga wakarererangi nei o Whaka Māori. Ko arua karaka i te ata te wā, ā, ko eke ki te toru te kau te pāmahana.
Sure.
For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the fastened seatbelt sign. Cellular phones may only be used once the fastened seatbelt sign has been turned off.
E haumaru tonu wai te noho, me tau tonu ki tō tūru. Ā, whītiki tonu hia tō whītiki, kia whakawito hia rāno e te kāpene te tohu whītiki. You know what?
Hei,
ngā whītiki.
Oh my God.
You know what? I missed out a cellular phones. Okay.
Ai, te muro o te ahi pa. Cellular phones may only be used once the fastened seatbelt sign has been turned off.
Okay. Kua whakaitia kia whakamahia ngā waia pūkoro. Taihua. Oh, see, kua ahua mai nāia nei. Pai kare. Kua whakaitia noatia te whakamahinga o ngā waia pūkoro.
Ai.
Kia whakawetohia rāno. Te tohu whītiki.
Ugh.
Kia whakawetohia rāno te tohu whītiki. He mahi ohia, he mahi ofa te kawha noiho tērā e huama.
Engari he kanga tonu.
Koe rā te utu o te kaore o te kore i mahi tika. Te tohu.
Whītiki. Mau whītiki rāne, ne? Te tohu mau whītiki.
Pai tērā.
Yeah.
Okay, haere tonu.
Kia ora.
Please check around your seat for any personal belongings you may have brought on board with you, and please use caution when opening the overhead bins, as heavy articles may have shifted around during the flight.
Tēnā, ā ta tirohia tō wāhi noho kei mahue e tehi rawa, ā kia tūpato i a koe huaki nei i ngā putu o runga mo te tūpono kua neke haere e tehi taputapu taumaha i te rerenga.
On behalf of RNZ Airlines and the entire crew, I'd like to thank you for joining us on this trip, and we are looking forward to seeing you on board again in the near future. Have a nice day.
Mo te taha ki te kamupene wakarererangi o RNZ, ko ia tēnei ko te mihi whakamānawa i te whaifakaro nui mai ki tēnei rerenga. Ā, e hikakaana mātou ki te kite anō ia kūtou hei ātai huake nei, kia pai te rā.
Pai e hoa. Pātai tāku, te rerenga tuatahi i oti a koe, e taima e kare mā he paitera ki ākne. Nau mai ki te taunga waka rererangi nei o, nā paitera actually, i te wā i te whakaroko tuatahi a hau, whakarau, hā te take o tērā nei, e rangi au ka hoki anō ki te whakarongo, ki te taunga waka rererangi nei. Tēnei, hey, welcome to this. Paitera. Whakaitia nōtia te whakamahinga o ngā waia pūkoro, kia whakawetohia rāno te tohu mauwhitiki.
Tēnā, te whakaitia nōtia, koina, he...
Hangu-hangu.
Hangu-hangu.
Ai.
Pauti, kia...
Arā, ētahi noiho ngā kupu e whakaitia ana kia pēra, ne, te kau... Karo, hea te kanataraka. Kau, noa...
Katoa.
Oh, hai, katoa.
Katoa tia.
Hea te ta. Tonu. Tonu. Ta ra rawa. Ka, kau.
Nō reira he ture tira.
Ai. Kanataraka.
Nō reira ko ngā vowels o ko ngā...
Ko te kaupapa nei hāngene ki ngā kupu whakau. Ko ngā kupu whakau e kororohia nei ko te nei nā rā ake iho mai atu tonu rawa.
E whakaitia hoki.
Kau e whakahānu hia, engari koe nei ngā. He emphasis word, he embellisher, he kupu e whakakaha nei te āhu o te rerenga kororo, i etehi wā, ka panoni hia, te wairu o te rerenga kororo. Engari, ko te ture e ki ana, i roto i etehi iwi, me pēnei, i patu arawatia a Beth, pēhea tērā. He kiriata noiho.
Okay.
I patu arawatia a Beth, kai te patu atonutia a Beth. Tētehi wāhango tērā.
Ahua dark, o rere ngā kōrero, chief.
Me panuni pēr. Me panuni pēr. Heo eno, i roto i te hāngu, ne, me whakahāngu hoki tātou, i etehi o ngā kupu, pēnei te tonutia, rawatia, katoatia, kētia,
noa. Ne,
kua ko horo ia kētia ngārihi. Ki i roto i etehi iwi, kaore e whakahāngu hia te mea tuatai, engari me whakahāngu te mea tuarua. Koeira te ture, ko te mea nui kia whakahāngu hia te mea tuarua. Kaue ki i kua horo ia kē ngārihi.
Pēnei te kua pau katoatia. No.
He rere kē tērā nā te mehe. He tuāhua oti, te pau ne, his state of...
But if mēnā ka panoni kia hāngu tērā tua, patua katoa tia, pai, e whakai ana tēnā.
Ai.
Patua.
So he mea hai whakakaha i te tūmahi?
Oh, Kau. E hara i te mea, i etehi wā kai te whakakahangia te āhua te rerenga kororo, i etehi wā kai te kia noa tia te kororo, I patua noatia tana nono. He just lightly smacked, lightly tapped on the nono. Kei te kōrero hia tonutia, tō iwi, your people still are still being spoken about. Nō reira, koeira te āhua.
So hea te rerekitanga o te i kōrero, kei te kōrero tia noatia, te iwi,
tō iwi. They're just being spoken about.
Hea te rerekitanga, mena kakiau, kei te kōrero tia, tō iwi.
Your iwi has been spoken about.
Yeah.
So, kā rehe re ke tanga?
Well, kei te kororo tia tō iwi, your people are being spoken about. Kei te kororo tia, kei te kororo tia tonu tia tō iwi, your people are still being spoken about.
Aha.
Aha kua, i rima rautau, whai muri toru
i te kaupapa. Te whakatutukihanga i te kaupapa, o te kaupapara.
They're still being spoken about. Kua hau te rongo tō iwi, kai te kororo hia tonu hia.
He wānanga nui tēnei, ki roto i a mataku aku tauira i ia tau. Ne ka wānanga hia tēnei, he ha te whakaaro Māori. Ka pēhia taku a whakamaori i oku whakaaro. Ne, mōku ake ko te ara i Māori ai oku whakaaro, ko tōku te tiro ki te ao. Ana he tai rāwhiti rawa te te tiro, tōku te tiro ki te ao. Kētahi pia he te kupu narrow.
Ai, he whaiti.
He whaiti te te tiro ki etahi, hoi ano, noku te ao.
Anaha, ki o whakaaro, tērā etahi wā, ki au, ka āhua oa te māka, taku aro, kia Māori rau atu te reo, ne? And then etahi wā ka ki te au i ngā tuhi ngā etahi e, māma noa ka whakaaro, oh! He hau e whakapahu kaha nei kia Māori rau atu, engari he pai tērā. Ki o whakaaro, kei te guilty tātou i etahi wā kia whakapahu kaha kia Māori rau atu, e rangi kua kokore pea tātou e kite i te rākau i te ngahere?
Tika, pai tēnā pāte e hua, ka mutu kai te āhu o te wā, nā te mea e whanake haere nei tō tātou reo, pēnei ngā tikanga me ngā kawa i te ahu reo Māori, ko te reo anō hoki tetehi, e whanake hi ana i ngā wā katoa, ko te reo e puta nei taku waha, he re reke tēnā i te reo me ngā whakaaro i puta i taku kuraua i a ke pēhau. Ka whānau mai te 1885, he re reke anō tōna reo i te reo tōna kuraua i whānau mai ai te waitohutanga mai o te tiriti, no reira ka whanake haere te reo me whakahanga i tātou i o tātou whakaaro ki te wā, e puta tika ai ngā rere ngā kōrero. Ka mutu ko te reo, ka puta i a tātou mokopuna, ka re reke anō. Pēnei i te tau kua mahu ake nei, he kohinga kupu hou i tai mai ai ki tō tātou ao e hanga ene ki te mate korona. E karakau noi hoa e mōhio ki te kupu ki te kupu maruha.
Te maruha?
He mask.
Oh, ne, tēnā ki au.
Arai kanohi?
Arai kanohi e rā momo mea. He kohinga kupu hou i tai mai ai nā te wā. Ne, nā ngā āhua, nā te āhua o te wā.
Ko tētahi o ngā mea o te nāia ne, hei whakakorikori, hei whakangahau pēa i te mea, ko tai pēa tātou ki te pito mutunga o tēnei pāpāhotanga. I whakaaro mātou kia tiki i etahi kupu mai te Urban Dictionary.
Ia anaha.
Mā tātou hei whakakorikori noho i o tātou whakaaro. Spooky Dooky.
Te tikanga o tēnā.
Koia. Taking a spooky dookie when one enters a bathroom or restroom with the lights off, you can have no source of light, phones, tablets, candles, everything must be pitch blank. Then you must proceed. You must proceed to take a bloop as you normally would. Wipe, wash your hands, and leave. Ana, he hari ki te whare paku I te pō.
Ka pērai ngā katoa. Ka haukari ai.
Pai tū, pai hinga. Kau e hinga.
He tiko wehi pia.
Ai, tiko wehi. Spooky dooky. Oh, ai. Tiko whaka wehi.
E mea nuka
e. Whaka wehi I te iwi.
O mena no te nota, ai.
Nō reira, ai, kia hoki anō ki tēnei. Hea tō kupu, spooky dooky. Ko oti te whakamārama, ko oti te wānanga, kamutu kei au tāku. Hea tāu.
Ka tāhai pe au I tāu. He tiko tai pō, ka. Ka, ai. Nā te mea, nā tātou tēnei wahanga, ne?
Amaha, kei te noho tai apa te wahi mene.
Oh. Ko taka hau I te taiapa. He ua ua tērā e hua.
Ka pai. Ko tahi te piro ki a te rea.
He ato whakamauritanga?
Te tiko taipō. Arā, mangumungu taipō, he demon tērā. And I guess ko te spooky dooky, ko te kuhu ki roto I tētahi rūma, he whakawehi tērā I te tangata, he mangu ana, he pōuri, pōuri kere kere te rūma. Nō reira, ai, koe rā tāku. Ai, mihi ana ki a koutou i hono mai ki enei whakamaoritanga o mātou, ko te manako nui i pai ki a koutou, ko te manako nui kaore koutou i rangirua ake, i whai māramatanga, nō reira, kei aku rangatira, oku hoa whakamaori, tēnā kourua, tēnā koutou, o tira, tēnā tātou.
You've been listening to Whaka Māori, hosted by Shane Milne, Dr. Anaha Heaney and Anupiki Tuari. You can watch the video of the podcast on YouTube or the RNZ website, rnz.co.nz. The audio-only version is also available on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio or wherever you find your podcasts.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.